Come on, come on, come on, come on, temples. Amejichocha na kwenda tu kujibamba.
Ninaweza kupiga pamba,
pamba.
Mfukoni sijajipanga, sijaiva sijajikaza. We mwanangu nakuja unanibamba.
Ninaweza kupiga pamba, mfukoni sijajipanga,
sijaiva sijajikaza. We mwanangu nakuja unanibamba.
Twende twende tu mwanangu,
hey.
Twende tu kama vipi takurusha,
hey.
Twende twende tu mwanangu, una shida ila leo tutakusha. Twende twende tu mwanangu,
hey.
Twende tu kama vipi takurusha,
hey.
Twende 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 twende, I say yeah yeah.
Toto kiumbe,
yeah yeah yeah.
Anado anado sari,
I say yeah yeah.
Toto kiumbe,
yeah yeah yeah.
Anado anado sari,
I say yeah yeah.
Toto kiumbe,
yeah yeah yeah.
Anado anado sari,
I say yeah yeah.
Toto kiumbe,
yeah yeah yeah.
Anado anado sari.
Watu wanakuja wengine wanakwenda, kwenda. Zuko wanapenda wengine wanacheza, cheza. Watu wanakuja wengine wanakwenda, kwenda. Zuko wanapenda wengine wanacheza, cheza.
Mtoto kiumbe anadoa na dosari ni mkumbe,
sio mkumbe.
Mtoto kiumbe anadoa na dosari ni mkumbe,
sio mkumbe. Pole 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 pole, cheke memushika cheke memubeba. Masai kwa keti cheke na vyoruka, madem mabugi wamejikoleza. Ukitaka waza kula pia weza beba.
Yali kumbe bonge la pare, bonge la zare. Yali bonge kwa wale, yali wana burudika. Wako jinsia, tuko fulmia. Wengine wale pale wanacheza chacharuka. Kilingoma linzuka. Majita tayari wameshafika, mamazi naona wameshajipa. Huku mambo ya kubambia, lete bata kukunabia. Huyu mrembo amenivutia, amenivutia.
Watu wanakuja wengine wanakwenda, kwenda. Tuko wanapanda wengine wanacheza, cheza. Watu wanakuja wengine wanakwenda, kwenda. Cheza, cheza.